Mwaramutse neza dususuruke. Nshuti aho uri hose urasanga dususuruke zose ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com ahanditse ibiganiro umuziki. Dususuruke kandi adresse ni radioyacu@gmail.com, Facebook VOA Radio Yacu. Uhereza rero nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurutse abawe.
Nitwa Gabe, ndi mu Rwanda mu karere ka Musanze, mu byangabo nkaba nsuhuza abantu b'inshuti zanjye barimo Siriza uri i Kigali, Antoinette, Siriziya, Hasumuta, ndetse nkabasuhuza n'abasore b'inshuti zanjye barimo Randiri, Tresoro, ndetse nkaba nsuhuza n'abantu bari kuguriro mu karere ka Nyabihu n'abandi bose banze, nkaba nzwi cyane nk'umuntu uba ahantu hitwa mu byangabo. Nkaba ndi umukunzi w'ijwi rya Amerika kamirindi, nkaba nifuza ko wama indirimbo yitwa Fama ya Shiba Karungi na Ike Ben. Murakoze ijwi rya Amerika.
Urakoze nawe Gabin.
I'm the man for the planting, I'm the man for the weeding, I'm the man to be getting. An Indian girl, I'm gonna be a vesting. Take my time, no more rushing. Where you want, no more blessing. Come again, we are leading. Number one, now why are you no debating?
When you're in view, you're not in view. Oh, my body for you, you. La gasta yo, la go buko yo. Tonda ga mulu. It's the 1-2, zenun kabala, and I feel you. Your big bamboo, zenen takasa la kamularu. Fama wang, will you take me higher? Fama wang, will you burn like a fire? Won't you surface, will you change my color? My color, I zenimiro gwefama, zenimiro, yeah, zenimiro gwefama, zenimiro.
I say 1-2, zenimukabala, 1-2, zenimukabala, say 1-2, zenimukabala, 1-2, zenimukabala, hey. I'm the man for the planting, I'm the man for the weeding. I'm the man you be getting. An Indian girl, I'm gonna be a vesting.
Fama wang, will you take me higher? Fama wang, will you burn like a fire? Won't you surface, will you change my color? Let's see my color. Kali, zenimiro, gwe fama. Zenimiro, yeah. Zenimiro, gwe fama. Zenimiro,
yeah. I say 1-2, zenimukabala. 1-2, zenimukabala. Say 1-2. Zenimbu kabala, 1-2, zenimbu kabala.
Zenimiro gwefama, zenimiro, yeah. Zenimiro gwefama, zenimiro, yeah.
1-2,
nukulachi.
1-2,
nukulachi.
1-2,
nukulachi.
1-2.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Facebook VOA Radio Yacu, adresse email radioyacu@gmail.com. Ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abavandimwe.
Nitwa Ruhamya Raymond, abandi ku Gisozi. Ndatasha biri uri muri Amerika, Michigan. Ndatasha ni Tanganyika, uri mu Bwongereza, London. Ndatasha abanyeshuri bose twigana muri Iyerika aba chaka indirimbo cyo kangufotore ya diplomate murakoze
gisa kinganzo
cyo kangufotore uba burutse guri ngokora inkoko zikarinda zibika kazerna wapamba iyo tabo wanje urakabo wamene data oh yeah urakabo wamene data cyo kangufotore
ni kenshi nagiye ngucurangiriza ubuzima ariko ni hahandi ntibangize ministri wabo nizeye kwa kanguhimbiye karibu kunyura umutima kakanyaruka nk'umwambi kakaboneza mu nduba yawe nuse kukamwenyura nzikinye icyara nurira ugahogora nzishinje icyaha nuteto gatenga amara tukabyara abana si ugukabya inzozi urwo ngukunda ruzasaga imyaka vuga icyo wifuza wumva ushaka to be honest my darling you're the reason I'm breathing let's board a plane Victoria's Secret tujye gukora shopping umbwize ukuri ntuti kuva ndi wawe waramfashe nushaka wivumbure nkwinji nunyerera ugwa hashashe mbega iwanje na kiwawe byose ni munanje ni nibyawe my real love let me take you to places that you never been to sweetheart I'ma make you forget all the pain that we've been through come on right now Celebrity life, fight the chance, take everything you want. I'm gonna pay, hindu di tama kurundi ruhan, but I pay. How sweet in a dance, urukundo rwa my gang. Meanwhile, uburyohe bw'iyo lifestyle, ni memoir utazibagirwa muri lifetime. Mu byukuri wowe, waremwe mu gitaka cy'igikundiro. Ubw'ibyo kuri jyewe, kuba ngufite nicyo cyubahiro. Kukwatsa no kugukunda niwo murimo. Wowe utume gituza cyanjye gihindamo umuriro. Inkongi y'amasantima, no muzabukuru ateze kuzazima kabone naho inyanja z'isi zahateranira byakwanga bikazinanira Atlantika na Pasifika ni wowe bararipika bana n'umwami kazi wa Afrika agahwana n'ukwezi kumurika sinzi buryo cyubikoramo gusa mbona udateze kuzambamo ubwo ngukunda ruhora ari rwinshi uruko bukeye rushibuka nk'urwiri narambuye amaso ntangazwa no kubona iyo nyubako itagira icyifashe ntigira intango ni inyanja itagira itangiriro ntigira umusozo urukundo ni ikibaya kigali ndakurahiye ntawe akirengeje amaso ni igisasu cya kabutindi kidakangwa n'amantibare ni simusigani ntizibukirwa kimenagura n'ibituza by'abajenerali inkuru ncamugongo ikigera kuri Antoine kibamba w'ingabo z'abaromani igihuha cy'urupfu rwa Cleopatra cyamusanze ku ikotaniro acika imbaraga yanga itabaro ntiyesu yaza ntiyasaba ubusobanuro yikura inkota mu rubava ako kanya ayirimiza mu mutima arawahuranya n'umwamikazi ahita atanga kubw'iyo nkuru mbakiyimenya baby girl ndacyagusobanurira kugira ngo urusheho kumenya iby'iyo nkomati iyo urukundi rwose umutima wanjye niyo ngazi imwe rutoki wahagarara ukabasha gukoza amaboko ku bicu
turasusuruka ku ijwi rya Amerika address radio yacu @gmail.com facebook voa radio yacu Nsabimana Alphonse yatwandikiye ati ndi muri Uganda ndashaka indirimbo yitwa lose control ya Medi ndayitura abanyarwanda bose cyane cyane abari Nyagatare Karama
There goes my baby, my baby. Mm-hmm. There's no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Yeah, let me whisper something sweet, sweet, baby. I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better, feeling better.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika, Facebook, VOA Radio yacu, email radio yacu @gmail.com. Niyo Emmanuel yatwandikiye ati ndi Kigali, ndasuhuza abanyarwanda bose bateze amatwi ijwi rya Amerika, mubampere My Love ya Tom Close, ishimishe kandi umuryango wa Tarzan na Claudine uri mu Bubiligi.
Mubiri nifuza gukanguka na gucegera sinifuze kukuvira uhande oh baby bihe gira oh darling turi kumwe
Ijwi rya Amerika ibiganiro dususurike byose urabisanga ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com ahanditse ibiganiro umuziki dushoreje ku butumwa bwa Hakizimana Efron nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire weekend nziza murakarama
nitwa Hakizimana Efron ndi mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza ndatashya umukunzi wanjye witwa Akimana Diane ndatashya mama wanjye ndatashya papa wanjye ndatashya mukuru wanjye witwa Uwiringimana Jerome ndatashya mushiki wanjye witwa Charlotte ndatashya mundi mushiki wanjye witwa Mutesi Asirari hano imukoma ndatashya umuhungu witwa Feredina ubu yagiye mu Mutara ndatashya mukuru wanjye uri muri Mozambique witwa Noah Natasha munyanyange witwa Niyota Egide na mushiki we witwa Renata Natasha marume wanje witwa Eliyeri Natasha undi witwa Ndamage Natasha undi witwa Twagira Yesu na mama Soni uri hano ku ruhuha indirimbo yitwa My President is Blacker ya Young Jesus
Some real thoughts right here. I need a rhythm, yeah, but quote. Yo! President is black, yeah. My Lambo's blue. And I be, and my ribs stay true. My mama ain't at home, home. Daddy's still in jail. Try to make a play. Anybody seen it? Yeah, president is black. My Lambo's blue. And I be, and my ribs stay true. My money's like green and my choice is like gray. Fishing for, catch your drink. Me, I see great. Hand me a killer whale. I cannot believe this. Who knew it came in? Who knew it came with jail? Who knew it came with prison? Just cause you got opinion that make you a politician. What's robbed all us? Would that make him a criminal? And then he cheated in Florida. Would that make him a seminole? I say and I quote, we need a miracle. And I say a miracle cause this is hysterical.
my nephews and nieces. I will email Jesus, tell him forward to Moses and CCI.
Y'all ready, homie. See, I motivate the thugs, right? You motivate us, homie. That's what it is.